yoza mukwano nkusanyukiddeko o chenkano olugole olunaku luno kukulisa kulutukako o sanyusa ojjukira lwe wazaalibwa mbi sabira muwangazi okuze n'endala nnyingi
owangale
to you.